Samuel kan bisa
asan bitid ono min jeyto suudu OPVN do noto ade ONG karkara gaddando nimbe bani bangu feroybe warde der commune amin o mballa min jey yewoyde ne geddongol wonno wadire yettore Allah wadi rama no haniri wallitabe no wada nimbe kemen joyo e chapande jeetato e jeenayo bibbe wuro e goybe der wuroji mu en ko wari wakati de mballo be gaddi mballa mu en miden kala na be no mayo heewiri fune yidi beydari non du miden jidi be tawi be gaddane mballa harto golleji kali jeje dom beero juwoydo bani bangu warde e pata koreji mudun kolati no jeppanto dum denne on jii nyamdu ko be jeddante dun burta balde didi faande jomu no yejji titto hettinanade mo jippani on kadi
borakan ga